unagetight, kujientertain au kuficha campaign. Sema walai na unadanganya. Life na joita kukane. Peace of mind ndo kitu awana. Try kutuliza brain. Na feature white na lipwa na fame. Na jua wanasikia kujimirror. Utona disguise sikianza kufade. Na time utona to change. Watatry kusema wali kumake. Swange jimake. Patience ya mind waga ina fail. Unaribu vibes unatupwa nje. Unasikia na light na puliza J. Na jua wanasikia kujimurder.
There is a mind of late. Sote ni holiday. Mula ni long. Nataka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long. There is a mind of late. Sote ni holiday. Mula ni long. Nataka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long.
Naona my smile, naona my face. Zingine familia, zingine na guests. Blessed vile uwezi amini. Nimeshinda siku mzima na finya refresh. Fresh na rap kama mimi. Hakuna mtu mwingine na try ku impress. Yes, nacheka na nyinyi. Nkicheza ngachini, juu nacheza chess. Kwa life ya mine we ni guest. Ukitoka jua kuna next. Ukisikia tamaa hiyo ni flesh. Ukishiwa jua we ni ex. Niko on my grind ka crusher. Na planadi time ya kurest. Pass buggy side ka Asha. Skia bazi only Nairobi West.
You just wanna feel something. Just wanna feel.
Maybe ni mimi ni fema maneni. Watiaji ni wengi, maflow ni baridi. Mashoni wazimu, madola ni mingi. Nkidai na za bini, ni bini. Ukishaka tasimu, shashika ingine. Mwaka imejaa kwa flyer. Ni mimi. Shona kakitu. Na ujaona takitu. Maybe ni mimi ni fema manini. Watiaji ni wengi, maflow ni baridi. Mashoni wazimu, madola ni mingi. Kwa flyer ni mimi.
There is a mind of late. Sote ni holiday. Mula ni long. Nataka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long. There is a mind of late. Sote ni holiday. Mula ni long. Nataka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long.
Big man kwao mini jitu. Niki reminisce kwao na jisifu. Wako cut from cloth iko see-through. Nona weakness yao wanga wivu. Sona burn bridge yao na chajivu. Back to back hits, melodies, raps. Number one on your list, no apologies, facts. I'm back on my shit. Niki take break, unaona vile game ina ni miss. Nani aneza bragi design bila kuexaggerate. Zao tu ni rhymes, najua hawa relate. Hakuna ule ana keep up na ipes. Just keep in mind hakunanga debate. Ya bidi na time ni na dedicate. Slim lakini my account heavyweight. Ukini meet na kanga na levitate. Medicate alafu na meditate. Mi bado wana ni rank. Hewa safi mali najificha. Usisahau mitani za kipunk. Unatakaje bana yoni peti cash. Usione rapa ijazi bank. Price ya C-class kwa M-Pesa. Na sabufa ndani ya trunk. Kwanini time ikifika wale sema wanajiweza. Wezangi tokea. Wamini vile unapitwa nika umesimama. Uzea uwezangi ngojea. Natoka mahali mali upotea. Heshima lazima usiwaiji kosea. Amini sikuwa na lala nilikuwa na lima. Ndo mana uwezangi compare. Ni mlango gani wakitinga ukoshua siyezi fungua. Na jina sukamu ni dea. Aunge nisikiza kama singe ifanya vile nilisema. Sushaji onea. Kaniko kuna marashi kwa air. Hii loud inatupa sana nikana. Tangaza imati wapi na ichomea. Juni maksudi sitaji tetea. Shoot for maziwa ni kade la mea. Obichwa riseme ulikuwa milionea. Ovichwa kicheki ni kazi naongea. Kichwa ni heavy juu crown iko there. Siku una break mina ingia kuprepare. Hiki tu utaiteka kuna mtu kupea. Na kuna lift ni stairs. Big man kwa mini jitu. Money talks nani sanifu. Nojwe
nani mabola.
Ishi no people. Unatembea kila mali na kisu. Omba sikutane na pisto. Nojwe
nani wakora.
Ishi no people. Big man Kwame ni
hitu. Wame switch plans out juu ni bitch moves. Kona hitman tako na pistol. Keep your distance pal, we gon' get you. Tunapiga bishang town ama mchinku. Ukidis mau mau ni mavitus. Na kudunga skinny tan brown kama missus. Told you big man Kwame ni jitu. Mama told me keep that crown cause it fits you. I only perform when I want to. Sean Kiri has your ni contract ya corporate.
Facts.
These niggas wanna ride on your dick for some cloud do watch and I can't say a prostate.
Brr.
Negative talks in it your main beach or molo badon do a kokwa portrait. IQ high na philosophy ya BC. Sarakasi doma with Socrates. Been through a lot in my life. Feta kinitem ya mate ni fine.
Woo.
Nani discuss. Woo. Nani alisema kutafti wa dream kate ni crime.
Yeah.
Nani blame nikiringa na mnantumia wasani ratchet ni sign.
Kwenda.
Ain't no such thing as halfway dope. Shin tell me ni perfect design. Squeezy kiona ni meshiba ni afya. Kuma afya ni kana lipo na Russia. Scratch finish juni mindo na crashia. Chanuka bros kweka pita Selassia. Been a knock case since defeat us. Lullaby song moms played me ether. First nickname man's call me the reaper. Shin wag one better pass me the reaper. Slice a nigga up like pizza. Tell me, if you know a rapper who can keep up. Keep it a buck, no let's keep it a meter. Phone Nicky ring only pick up Nikita. Kanaka sitaki sitaki. Sindo kogi piga kaki na tafis. Looks chalika ni safi yo si safi. Long as niko na kitu attractive kwa parking. The streets love the heat so they copping it. I feel like a beast in an orphanage. Aiming is heat in your esophagus. Fuck what you think, I'm Clark Kent in Metropolis. How you gon' settle for average? The code has been cracked, I unraveled it. Crafted this gift to perfection, the aura. Got your niggas doing the Kaepernick.
I was OG before the IG. Willing in your IG before the OG. Say IG, nikai kus ID. Una hide ID, ukipost emojis. Now the bets are off. Una jipata matani juu. Hawombi mungu. Neza kwa mjinga according to you. But unajua nyani ayoni.
Big man kwa mini jitu. Money talks nani sanifu. Nojwe nani mabola.
Nani mabola.
Ishi no people. Unatembea kila mali na kisu. Omba sikutane na pisto. Nojwe
nani wakora.
Ishi no people. Big man Kwame ni
respect. Si negotiate utanipa na sita fadhale. Pula pina foreign una nusa foreign. Wanajua mini nane. Ladies wanataka tattoo. By round two, jitu, toke china, kwangi chita, time yangu male. Respect, si negotiate, utanipa na sita fadhale. Pula pina foreign, una nusa foreign, wanajua mini nane. Ladies wanataka tattoo. By round two, jitu, toke china, kwangi chita, time yangu male.
Nataka some new ish. Mama nataka a new whip. Baba natafuta school fees. Ananga patience ya bullshit. Na kuanga hood rich. Jaba inaletwa na toothpick. Pull up wana shanga who's this. Pull up wana shanga who's Dogi mze hazina new tricks. Wanaishanga waki feel sweet. Swataji kama the shoe fits. Swataji sana vle new wish. Sana imejana ma cool kids. Gava inafana ma youth please. Ambia mafala the truth is. Songs zao nazipianga 2 weeks. Mangames mama kwa pulpit. Ana practice kile you preach. Mind angu inakuanga too quick. Lines angu zinakuanga too sick. Maflow naonanga vle mood switch. Mi pekendo rapa new miss. Hakuna level si die rich. Hakuna dranya kwa too thick.
God bless. Tangu nishike cordless. Marapa wengi wako jobless. Igame ni kama utani heartless. Industry ni selfish. Aim ya kila mtu ni get rich. So na aim ya kila mtu si make peace. Natakanta forgive si forget shit.
Hivi ndo inakasa ile ubahatishi. Unaona gwiji so far. Cheki na ifanya fiti. Unapenda mziki na ata ulazimishwi. Na mapost mingi mingi. Bila stance na makiki. Na ranjiji na sound fiti. I am simply one of one. Hivi ndo inakasa ile ubahatishi. Unaona gwiji so far. Cheki na ifanya fiti. Unapenda mziki na ata ulazimishwi. Na mapost mingi mingi. Bila stance na makiki. Na ranjiji na sound fiti. I am simply one of one. Me so fulfilling.
Silipwi na promises ama exposure, apana ni dollar au shilling. Utami ni blogger au mimi. To be frank lakini karia yako ilidai, kazi kwa unangoja ni aju na mzoga au nini. Unanifuata sana umerogwa nini. Misio kaa nyinyi, hakuna msanii upiga shoka mimi. Gari ya loan kutonesha TV leo na shika dosi ya mini. Baada ya miaka kadhaa unadai kuchangiwa. Juu ya ukadaji ya vile umeharibu maziwa. Situation yangu ni win-win. I said igaga na bling bling. Friday kidaga na sim sim. Mantezi lala na live dream. Kitwa mwezi fake ni energy. Sitolerate fake energy. Arif atabaki arif. Enemy atabaki enemy. Nikola villa na kula pasta na wife. Najua watu ni magangster for life. Stamps imeja kwa passport ya mine. Kumbuka ni business class nikifly. Business yangu singilie. Ushawoni wasausi ni try. For peace of mind CG drive. Crib ya mind sini vibes. Umefanya nini in life? Doweze kunipa advice. Tuambia unajua nini besides. Kukriticize, criticize. Umefanya vitu kwa unajua zineza fanyika. Keep it 100. Swati zo vitu na kuono kubizi ukiandika azina maana. Maheta si wanangangana. Mamoves mina meku wanaziona. Umengoja ni hemi ukahemo. Likusho mini marathon runner. Nafanyo na kafala kupredict downfall ya mine. Mebonga sana na nimuaskia sana wachapa one at a time.
Who does it better than us? Nishondo niko leo bluff. Millionaire analia ni kutaf. Nikakuwa highest paid, see enough. Kila mtu anataka something. Kila mtu anakoga hunting. Nungwa mapicha di chat. Dishi tu kuanga demanding. Mando manavila ni must.
First of all, nashukuru God niko high. Yeah. Superstar ndo manasi kwangi outside. Business, utanya dress, be polite. Yeah. Ini kiss, matapajo mambo vulai. Na kubless, unafurai. Nothing else, unadai. Na navigate these streets, zimeja mabista. Watani why? Maisha marefu, iku nice. I hope we find the kigai. I hope we find the kigai.
Who does it better than us?
Nishondo, niko leo bluff. Millionaire, analia, niku tough. Nikakuwa highest paid, see enough. Kila mtu anataka something. Kila mtu anakuwaga hunting. Nombu wa mapicha di church. Ishi tukuanga demanding. Mando manavela ni
mazi. Natafuta maziwa nipe familia. Na shamba na lima imejana watiaji. Watu wazima inafaa kuwa clear. Unakata kusomo unanguka mtiani. Uko kwa process ya kuchanuliwa. Unakata kusaidiwa. Unapata unaishiwa. Unasahauliwa. Usiharibu biashara. Sunajua vile kuenda. Tukizoeana maigo zugongana. Kila mtu anajipenda. Ataka unajipenda hatutaitoshana. Mina jua vile kuenda. Tukizoeana na miapa na kijana. Miapa na shindana.
Who does it better than us?
Nishondo niko leo bluff. Millionaire analia niku tough. Nikakuwa highest paid, see enough. Kila mtu anataka something. Kila mtu anakuwaga hunting. Nombu wa mapicha di church. Ishi tukuanga demanding. Mando manavela ni
mando. This is easy win, ini hard work to your discipline. Na unarapaliisha kupita na tweet wasani wa talent. Silly him, calm down Buddha minishin. Been him since the beginning. Niko home ground, wako visiting. Streets love me for real. Truth hurts, no penicillin. Show your mind ni production. Na kujaje tuwa tena bila team. Najitoa line na pinaisha steam. Mindo headline na mzimbiting. Fans wanaitisha marifund. Mnacheza PR kama Zinedine. Wana try kunimaliza. Wanapata chances zao ziko really slim. Aibu kwao mini mshap. Na sijali wana ni discuss. Kwa magroup zao za WhatsApp. Hawalali wana ni sneak disc. Kwa macaption zao but of course. Hawanitaji ngoma ina slap. Na sita fadhali hata kawa taki bado na kubali. Unasikiza T-O-A-T. Test yako ni mbaya kabado una argue. Nambia account yangu I love you. Najua sauti yangu ina value. Mtanzengia mali ki statue.
Who does it
does it better than us?
Ni stupid ku argue na fools.
Wow.
So sezi argue na fool na kanga cool. Naona ma snake wameona check wakaanza ku drool. Nikako mushrooms najua magoons na ngusha chwani unaona platoon imekuja mtani na wako na tools. Gojeni ni ash ni medi relax ni wafanye wa sound ready. Kulas mshari buwax sezi wa trust nini ka Sunday amnanga class miss and loss acha ni cheke. Unaongea ni ka we ni boss unadai kulipwa ni ka we ndio boss na unanitanga monene. I'm doing nani mecross ask your sources nani ndio sauce nini ka breakfast Newton my toast sausage samos amna asante. Cash cow katu lipani ma agent wanaendeshaje ma posh kimbia kwa blogs endo katafute public support to buy nayo mkate. Circle ni small wa real ni wa few wengi ni ma actor nimesikia iko mtu wa mkono analia ati anataka kulipwa kama contractor au ni ma cancer. Mfereji mefungwa kama hiyo chapter acha sasa tuone nani atakukanja. Vilapo liko una kanjo unakula buzz niko umedandiwa tunaongelea character si hata maziwa lines napiga unaona tu red kalilia masoja unavamiwa wow. Ni stupid ku argue na fools. So sezi argue na fool na kanga cool naona ma snake wameona check wakaanza ku drool nikako mushrooms najua magoons na ngusha chwani unaona platoon imekuja mtani na wako na tools. Chinchila leo niko kazi na sina patience ya fitina whiskey na mimi na black. Faka madwanzi au ni mambili kimo wamesimama kwa shoulders za shark. Tama ya ganji nafanya BP na panda wivu inakupea heart attack. Wanaomba maji na hata sijamaliza kwa pepeta hii ni counter attack. Ati mna try? Ati kuniharibia image? Fuck your image. Tuonge ukweli naongea mavi unanusa sewage. Hatufanani hatutoshani unalisha family nalisha village. Na kuanga boss unakuanga waka media kikwili kuita waambie hiyo ndo leakage. Chungana na ras gold ndio kala kwa glass madanya wananiona wana blush drip ya mafala ina clash shindo jina mafano na trust udaku ni ufala heshima ni must gossip ni ufala heshima ni must na ukipima na crash unakula buzz niko umedandiwa tunaongelea character si hata maziwa lines napiga unaona tu red kalilia masoja unavamiwa wow. Nasletanga vile unataka nizi bring ni midam, governor wa Shin City. While you been gossiping, I've been busy. Network iko high class, sauti ya kindiki. Masho ziko packed, tuwezi susu no didi. Wanasu, waina issue no biggie. Big shoes, toto kuzi feel sio easy. I made millionaires, waka kwa greedy. Wananja excess, wameshindwa kuistiri. Kama stripper, au mafisi. Industry mzimo, try kumove kama sisi. Ona tukimwoku, wanaingiza baridi. Silver kwa wingi, si ni wanjigi. Wamejaribu kuharibu jina imekata. Na washinda na akili na chapa. Choka na story zao za kijinga. Kuja mali kuna yeah. Ma brown kaka binga. Nazletanga vile unataka nizi bring. Niko busy na kugidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Busy na kugidi what you want. Niko busy, namba zote busy. Busy sana busy. Busy na kugidi what never you lie. Want. Niko busy, siku zote busy. Busy kama busy. Busy na kugidi what you want. Touchdown na ingia na win na go missing. Top tier my dear my millions I'm eating. Na shiba mpaka mnajita ma meeting. Nikitwa biti na patanga beating. Ni slaps minko na drink kwoni glass. Mr. Machismo na sip Johnny Black. Si ati ni jokes au na ringa ni facts. Kwangu ile gross wanalipwa ni tax. I've been putting in work. Nimekuwa famous for years na ina perks. Mayangin wali grow akinisikia wana rap. Hakuna kitu neza niambia na get busy. Nazletanga vile unataka nizi bring. Niko busy na kugidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Busy na kugidi what you want. Niko busy, namba zote busy. Busy sana busy. Busy na kugidi what you want. Niko busy, siku zote busy. Busy kama busy. Busy na kugidi what you want. Nazletanga vile unataka nizi bring. Gidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mi. Never lie. Gidi what you want. Niko busy. 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 Never lie.